Ana pewani ngota lia shoni lami Uya kumbulu utaspuye makaya wote Uyo kumbulu utaspume makaya pana Sinatota na pewani ngota lia shoni lami Uzo kumbulu utaspuye makaya wote Uzo kumbulu utaspume makaya pana
Let's go.